Chibuka! Situko juu kama chopa, hawengine wako down down, na wengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, na wengine ni madonna boxer.
Salamu na 50 niko fine times 2, mazi yangu figure gani minus 1 plus 9, dota wangu miaka ngapi anaenda 1 times 2, 25 my age kama half ya 50, niko fine ka wine, dina mini shadani, we are the best DDC, niku rhyme pa line, ni jumbo struggle siku wizi ni maoto na sign, ukisha juwa rules again, shua una abide, niko chop kade mameshika pole kwa ba, nipezeze kai lengo maya chop indani, likuwa na pigia sare siku wizi ni do uko fa, na breeze beach kade mabedunga tongue na
bra. Situ kujuka machopa, hawengine wako down down, hawengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, hawengine ni matong na boxa chopa, hawengine wako down down, hawengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, hawengine ni matong na boxa.
Ikikukata ni wembe tu, upepo na leta nzeve tu, jubila mi how does do, lazimo ni meze kama dawa times two, na bado na chora kaka tunza gado, wata pepa mingi kushinda za gazo gazo, ni jemsani kio cha jamii, na bado situmi unga ka ugali, oh tuniko soba mbaka na dance no badeli, na tafuta tu hiyo queen kalongomba, uko wapi uko wapi, mini ko hupa chori
pasu, situ kushu kama chopa, hawengine wako down down, hawengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, hawengine ni matong na boxa chopa, hawengine wako down down, hawengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, hawengine ni matong na boxa.
Juu, top layer ya beef stew, juu, super na order akili pia bro, juu, rooftop ya James Towers, wako down so soon na wamoliki ya tiger. Kijia inye melea nimekuwa nikicha ikivle ina gozi, ya few wako rada see the rest wako dozen, boozen, still huffing and puffing, loaded, reloaded, let me see, they're still loaded. Ukisikia ni sosunji puka diva, diva, jua ni murder gang, rah, we killing them niggas.
Situko juu kama chopa, hawengine wako down down, hawengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, hawengine ni matong na boxa chopa, hawengine wako down down, hawengine motorcycle Honda ingepa, hawengine wako down down, hawengine ni matong na boxa.
Yeah. Kato sina mizi na kujaki. She now respect good for your track, Zaya. She.